Manzi kibao, kaa kuna fisi wafike kibao, na mawis na shash kibao, kujibamba ni so legal, forget your money and ego, wanasema I'm crazy, Juicy J, I'm blazy, na rap ni kama ni mechizi, misari za kijana chipukizi, keleweke nimepiga tizi, madem bado wanapiga mbizi, juu wanajua lazima makamuzi, already nimeekelea shua pe, security ikram na wajue niko ndani madem si wajue niko ndani wazae si wajue niko ndani 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 madaza simfike kiwanjani leo ngori nimeleta burudani kujibambi mtu wangu samahani leta ratili kwanza tupime uzani simeweza ama ni namna gani hizo mali nitazikagua mimi yule hapana bagua chifungori mtu mashua we already nimeekelea shua pe security ikram na unataka ku connect na hauna mwende hauna mwende unataka ku connect na hauna klemo unataka ku connect na hauna mwende unataka ku connect na hauna klemo already nimeekelea shua pe security